nnuma ku mwoyo mbeera nawe naye mu mutima mbeera nnuma muli ntya oba njogere naye kanjogere owulire omanyi nti okunyiza mama naye muli mbeera nnyolo
embeera entamu dense mama nokwegala kukole otagala kukabira
Mukwano, ela gwangere, naye gwe bambi, ela gwongeta. Lwacho nkabya, lwacho ndaza, mama, ngwe gwe njagala.
Emela entamu dense, mama, nokwegala kukabya. Gwe njagala kukabira.
Nonzigalire bwedu mbogamba muno oko enyo nomulize bibuso kumulyango kesiri ziruma empewe fuwa sasila nabonse omwana wabanja takwangana korido nomyoto mazima gakatonda siri na mosango
www.mp3ugandanmusic.com.